Ha! Kwasuka lokho. Hele njoba simhlobeni biza ngani? Abanye bathi ama Slay Queen, abanye bathi ama Yellow Bone. Phela mina nendaba, esonge uzodla imali yami lo muntu. Jesa. Uyasaba. Phela sonela ku December. Mali phone ibe yellow, imoto yellow. Sengishona akuselena, liyelo. Sengizomnikeza nebhali balance yami. Angisabi mina.
Yellow, my yellow, yellow, my name is yellow, yellow.